español.
Shone langa ngibone sanwa sami. Oh sanwa sami mina uyazi mhlambe ngiyofela kuwe. Alenze shone langa ngibone sanwa sami. Oh dilika ndaba zingisitshela wena. Ubo send the location asthandwa sami ngise ku. Oh dilika ndaba zingisitshela wena. Send the location. Emlanjeni uzongithola ngilindile. Uthando lwakho ngenza ntube ikhaya. Emangaboni dalingoni yaphithana nawe. Oh send the location. Oh send the location. Ah we location. Oh we location. Yeah my love you location. Yeah, yeah, yeah. Shone langa ngibone sanwa sami. Oh dilika ndaba zingisitshela wena. Ubo send the location asthandwa sami ngise ku. Oh dilika ndaba zingisitshela wena. Oh dilika ndaba zingisitshela wena. Oh dilika ndaba zingisitshela wena. Oh send the location. Oh dilika ndaba zingisitshela wena. Oh dilika ndaba zingisitshela wena. Oh send the location. Ngaze ngidukele manje. Oh dilika ndaba zingisitshela wena.
Mangase ngifike kuwe kodwa silinda sami. Ay, mangase ngiluze wena kodwa ngenza njani. Ay, bebe tin namonondaba. Ngami nawe dali, baby ungowami. Wena kaze ngiphuphe ngiyekile, ngoba insizwa zikubhekile. Oh, send the location, dali wami ngise kuwe. Location, darling, location.
La 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 la. Hey, alenze shone langa ngibone sanwa sami. Oh dilika ndaba zingisitshela wena. Ubo send the location asthandwa sami ngise ku. Oh dilika ndaba zingisitshela wena. Oh, dilika ndaba zingisitshela wena. Oh, send the location. Oh, dilika ndaba zingisitshela wena. Oh, dilika ndaba zingisitshela wena. Oh, send the location. Ngaze ngidukele manje. Oh, dilika ndaba zingisitshela wena.